Nandiyani tendeye uleve tasiliti ama kweli apendwaye kujishaua.
Ni ufahamu kile Shawang.